Terrier monster.
Ah, here, pani so tia chiri pico. Chiri, chiri, chiri.
Sino mabingwa wa kihistoria makolo wanatujua. Sino mabingwa wa kihistoria makolo wanatujua. Minaipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma Siamio. Minaipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma Siamio.
Asirimisha chini bingo.
Sasa tunaondoka, wanangu tunaondoka.
Kama kweli mtoto Jangwani tunaondoka uko.
Tunaondoka wauni tunaondoka.
Kama unajua tunapitani tunaondoka.
Sasa tunaondoka, tunaondoka.
Kama kweli mtoto Jangwani tunaondoka uko.
Aye, chapa.
Kama unajua tunapitani tunaondoka.
Ukianga tunapitani.
Mbondoga
tunapitani.
Alika mwena Bugatti. Makolo levo wazifati. LCGSM. Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Acha, cha, 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 cha.
Weka baria, tuende.
Sasa tunainama,
tunainuka.
Toto wa Jangwani ya tunabaye,
tunainuka.
Oya tunainama,
tunainuka.
Dayanga Afrikani ya tunabaye,
tunainuka.
Pompoli poli popopo pompoli poli pola.
Pompoli poli popopo pompoli poli pola.
Bauni pompoli poli popopo pompoli poli pola.
Pompoli poli popopo pompoli poli pola.
Come, 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 come.
Weka.
Ay 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 ay.
Sasa tunaondoka wanangu tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani tunaondoka uko.
Tunaondoka wauni tunaondoka.
Kama unajua tunapinza tunaondoka.
Sasa tunaondoka tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani tunaondoka uko.
Aye, chapa.
Kama unajua tunapinza tunaondoka.
Alika mwena Bugatti. Makolo levo wazifati. LCGSM. Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni.